This music.
Nalibonye ubule mubwandi Nekuti nalite mwakuipa Nomba munshila yenu Mwali mfusha Mwali nyanta Mwali kulisha Lesa Wali kulisha pa moyo wandi Wali kulisha Lesa Namutima Detotela Oh, detotela Fiamme fionze Quali bica mano ieni Non bande faia i muefi Kulanshika Mukushinga Quali kulisha carries your name. Be lifted.